Nimetumia busara zikanifanya kuwa wako, na bado tupo imara kwangu uko peke yako. Acha wanione kufala, kilichobaki ni kiapo. Everywhere you go I follow, sijui nini nisema. Dua kwako Mola, yeah, nikuvike na pete. Kuna muda unanichanganya, unanifanya nsiheme. Na kama mtoto unanidekeza, unanifanya niseme. Wewe unanidekeza, minatunga huu wimbo na kuimbia. Nimeandika wimbo na kuimbia, sababu wewe ni mrembo. Na mimi bonge la mtanashati, yeah, yeah. Now darling, 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 j'adore la façon dont tu dis that I love you. I love you, je t'aime. Darling, 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 j'adore la façon dont tu dis I love you. I love you, je t'aime. Tunga huu wimba na kuimbia.